Chico. Nairobi na Kinshasa, sauti kali kama shasha. Leo tuna dance mpaka asubuhi. Hii ni vibe, si mchezo wa watoto hey. Naona mrembo na control flow akicheza, moyo wangu ni wa na baby dance come in star. Tupia mobali moto za clef na ngai na sali kwena yo. Tika makelele tosheza slow. Biso balove tozaliwi. Bingiri ya mote masa seti hey. Bingi bingiri baby shake that thing I. Unatisha you the queen I. Mandazi, leo ni moto tunawasha Chico. Baby tuendezi, sauti ya benga na sebe ni free. Kucheza hati mwisho wa wiki, na mabiti zetu ziko on repeat. Una swing kama pendulo, ukafe boom boom. Baby time tunafanya feel, avec toi baby je suis clean. Bingiri baby shake that thing I. Unatisha you the queen I. Bingiri body sweet like mandazi. Leo ni moto tunawasha Chico. Tukude tendezi, sauti ya benga na sebe ni free. Kucheza hadi mwisho wa wiki, na mabiti zetu ziko on repeat. Unatisha you the